Zajya ninywera byayanje enjoying life kuko mfite umukunzi wanyishishira ry'ikigali njya mudukula bakansarira abana bose bimurika kusa baby sinakuriza ibyakubabaza ndabishona abajama bambaza ukuntu wantwaye bakangigisa abahisha stories ahantu ujya unjyana kwa je tugatindayo hari benshi njya nkatira bakanyita karori ngo ndi umwadeperi niba sona zahabu mpagaze ubanza bakuza igice ikambara bure ni mwiza kurusa mu mafoto nakangwa n'abamurusha bodino ari cute atuma nguma nduma my lips nansaba no gutera imibare magicien My baby ari romantike niyo mbabaza arambwira ngo ni mongari steye ku gasuku kenshi najya kotora yego harabeza benshi gusa mba mbona babowa somehow beba ahubwo wowe mfata cyane dore ndi Maria Danje ahubwo namona gashoti ndabifata nk'igihembo dore Magicien, magicien.